Mosiah on the beat.
Yeah, 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 yeah. Black boy, he's a yeah. Okay, cool Joe, I am rich. Yeah,
let's have a big kumbang committing. Nesunze kuhaginge Ekana kabiri kako kako tachinge. Cause I feel your pain, baby, yeah. Oh, na, na, yeah.
Ngibu kogunye wa wanyi wida ulya, baby. Ngibu kogunye wa wanyi wida ulya, baby. Your love is amazing, amazing, baby. Your love is amazing, amazing.
Girl, your love is a vibe to me. Utengo kukanyikora oma motima wai. Everything I do it for you, my baby boo, you and I. Let's make a combination, yeah. Girl, you're my soulmate. Ngakuronda yoguli ndambi. Usirenge chocolate, my property, my best gift.
Amazing, baby, yeah.
Ni kweli na kufikiri siri ambao ulisema sindani. Umenipiga songa ya ni kuambia siri ringa teni yako. Nimekumbuka neno hayo rohi na kudai. Wala kikuwa na wewe shida ni nazisahau. Kwa yangu lanzi kweli misifi umenishika. Usinivunje moyo basi baby ni umie. Umenitega penzi basi wanapendeza sana. Jina limehandikiwa jumi lima renzururu. Kutio kope tena michezo paka jioni. It's a commitment baby me to be yours. Luanzo.
Amazing, baby. Your love is amazing, amazing.